You know what this is? Another touchdown offering to Tanner's production.
M-Quiet. Watch your my Bwanji once. LSK's most wanted. Umupondo wa Mupondo. DMB. Alright, I got this.
Be all over this.
Hey, yo, Chefy.
What up, fame?
Let's get him, bruh.
Alright, for sure.
Dine Punchline Factory. Dine Punchline Factory.
Marai mumbwe fulu komenti paka chepa. So si munga ni kwani se marapa mwa chepa.
Dine Punchline Factory. Dine Punchline Factory.
Nipase taimu, nipanga maraimu. Moti kendo, nisani kelaiti, yeah. Na laimu. Ni cooking a flow, monga braid, mu bakery. Na kwa tila game na ma flow, iyo nimpali. In fact, dead baby, hey. Inevo ipatali. I never say die, nga energize a battery.
Flow kulula, fulu piu ya abortion. Ponse na fika, ni vundu na commotion. Body permute, neni chosa distortion. Sober zonda, nifuna collab portion,
yeah. Panga punchline, control mi konso. Makitunga nyomo ability, ni level pro konso.
Ndi mfumu, sinya shift kasonso. Waka eso kopela, wachoka chema tonso.
Ine flow city naked, naivali kama fasho.
Bruce Lee, mugemu, rapu ni masho.
Ndi punchline factory. Ndi punchline factory.
Marai mumbwe fulu komenti paka chepa. So si munga ni kwani se marapa mwa chepa.
Dine Punchline Factory. Dine Punchline Factory.
Nipase taimu, nipanga maraimu. Noti kendo, nisani kelai tili na laimu.
Rapu ni FIFA, chef ni seplata. Sing along flow, so masaba la baswata. Vela chabe voko, buzz fulu chenso. Benzo funa bifu, wapiti samo penso.
Flow chimwela, kuchila dance ya moze geta. Ski uibwele, iwe tishefu leta. I think ipali manje, mwambo igwila data. Umupondo wa mupondo, hakuna matata.
Mugemu ya pa Mikey, nitoka top scorer. Sandula Puthi, Muhammad House of Aura.
Nili na value monga US dollar. Flow yanga ni mkondo ya Sodom and Gomorrah.
Obis flow monga kelo ujasutu.
Kupa la swaki boy,
ndiye vindu.
Ndiye Punchline Factory. Ndiye Punchline Factory.
Marai mumbwe fulu komenti paka chepa. So si munga ni kwani se marapa mwa chepa.
Ndiye Punchline Factory. Ndiye Punchline Factory.
Nipase taimu, nipanga maraimu. Noti kendo, nisani kelai tili na laimu. TFP ni Shakespeare, aka Pablo. Explosive flows, boy I might flow. Alpha Entertainment, aka Defro. Gatsuna mbele, you must be deaf, bro.
Flow ya mpamvu, monga samu na ka afro. Secular koma nivomo saina na chapro. Sini vidima, ni using a chef tempo. Sembe enze game, sembe nenze chef Shenko.
Flow kubaba, fulu soti pachilonja. Ndine okupia, imwe lumbani madoja.
Bauze wazifa kamoka swagi po imba. Watunya tunya che fulu hule na mimba.
Usetie bina manje ya kalimu pliki.
Ya ujamu guys, wabe muda na machiki.
Yeah,
yeah.
To be continued.